The sound product.
It is better if you listen to it. Better if you listen to it. It is better if you listen to it. Dime aso, aso. It is better if you listen to it. Better if you listen to it. It is better if you listen to it. Take him aso, maso. Kinacho ni umakita. Ni pale mfukoni unakuta unachapa. Nakumbuka jano lilalanja. Kengea na wauni wanakatisha tama. Rimumu town. Wazazi wanajua life is simple. Ndiyo sababu wanatusumbwa huku town. Doto zimekwisha kumchirikisho midimpo. Sila nikitaka chide na ni let it down. Nikikumbuka livyo haso. Paka kawaza kujiunga free maso. Hakuna lichopata zaidi ya kutokwa macho. Pale lipo sikio nataka damu sio jasho. Kipindi niko karako. Nasajili line nikiwa na roka boko. Usiku unakaboko. Kienda kulala nyumbani gongo la mboto. Yote sawa tu. Naona life kwangu sawa sawa tu. Nikipata nikikosta. Naenda kulala nikiamka oke sawa tu. Yote sawa tu. Nasema haya maisha sawa sawa tu. Kukubali ukatae. Upende uchukie kwangu naona oke sawa tu. Muziki wanakudis. Elimu ujui mpiro mepigwa kiss. This life's not easy. Esa umambie fulani sipo na lizi. Pale unapotuma nauli. Ili adegeto anaenda kwa mwingine ala niwe. Usiku ulali na hauli. Eti kisae bora niwe koke bwana. Eyo natoka tapozi. Niko mtani nasifika kwa utozi. Nina mademu wanataka vipo dozi. Nikipata pesa kweli nitagawa dozi. Wapone viko jozi. If you listen it, listen one more. Ndimu muzene house you better know. Esa ufiga wakigoma let's go. Kosi aje Kilimanjaro mountain. Yote sawa tu. Naona life kwangu sawa sawa tu. Nikipata nikikosa. Naenda kulala nikiamka oke sawa tu. Yote sawa tu. Nasema haya maisha sawa sawa tu. Kukubali ukatae, upende uchukie kwangu naona oke sawa tu.